us the baddest thing.
My B-boy. No, no, no. Hey, yeah, yeah, yeah.
Huyo ni Mungu, huyo ni Mungu. So mjomba wako, so mjomba wako. Wale wenye roho chafu walitamani nifeli. Oh, nifeli, yeah. Oh, yeah. Ila yameniinua, ninaishi kweli, kweli, kweli. Leo nimempata
wangu,
mina enjoy, oh, nimempata
wangu.
Remember.